Mourir glory liberté.
Ci digante marak masé, bigulu li soufcédé, tlenga wantu fatu migi don gare. Ni bigolol yu teddi, ci melaki khawelakh, yenen yu melni lu don ngir liberté. Diri ngir jambari don xexte bal dakul diri ngir ñi don gaday ci yoon yu metti angir kep ko xamni soldat nga buttu mu ranki ci guddi gi and we gaze the bomb the chimes of freedom flashing.
Liberté.